ekkitinol chapan juye go'ol jaburawol gongol kandungol fahin jabura no gase didi. Assalamu alaikum on sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah jaumu salama giɗɗo ko moye fama e ɗowo dow lawol gongakungol o maɓɓiti e o heɓa salama gonduka be maako ha foroy. Min cewrake gartuki amin hande nga waddangon siriya mon ka lawol gongaku. Nder siriya cakkitika en ekkitake no ha fasluji artudi ɗiɗi nder jabura.
Nder siriyaji men ɗi lawol gongaku,
en maranno haaji jangugo e ekkitago kala fasluwol nder jabura to en godino wakkati. Amma nde jabura ɗon jogi fasluji temere e chapanɗe juwi, ɗum heɓatako. Ngam man kadi hidde ko maɓɓen deftere jabura, min maran haaji ekkitago be moɗon gimol gongol ngol Allah waɗi nder hakkilo Dawda. Fasluwol no gase ɗiɗi. Fasluwol ngol laati kandungol masin, ngam ngol ɗon tindina boneji e taku almasihu mayanɗo ngam yoɓugo kiita hakke ɓiɓɓe Adamu. Nder fasluwol ngol Dawda gurɗo bakin duuɓi ujunere arti almasihu waɗi annabaku dow laruji bakin chapanɗe tati tammiɗi salago wakkati mayde almasihu. E to en nasi nder linjila mbolwan ka tariha almasihu, en daran kuje ɗe fuu caalorake no kalkal bana no annabi Dawda andiniride. Ngam majumon mbawan gongingono gimol ngol iwai diga hakkilo neɗɗo, amma digam Allah. Ngam Allah tan wawi fillago garanɗum be tindinoje laɓɗe. En keɗito ko annabi Dawda windi nder jabura no gase ɗiɗi jonta, waɗi duuɓi ujunere hidde ko almasihu wara nder duniya. Nder fasluwol ngol Dawda windino numoji almasihu tammi latago yande nde o tammi rufugo ƴiƴam maako ngam ittugo hakke. O wi'i, ya Allah am, ya Allah am, ngam ɗume accudami? Mi woki ngam ballal, amma ngal warayi. Amma an woni ceniɗo, aɗon joɗi dow leeso laamuma. Yimɓe Isra'ila fuu ɗon gimane mangtoje, amma min ma nami neɗɗo jonta sei ngilngu. Yimɓe fuu ɗon jawoyam, ɗon jancammi, sembe am jinni majji bana ndiyam ndufaɗam ha lesdi. Iye am fuu pisti, ɓernde am ɓolwi nder reedu am bana taari. Kondondol am yoori bana fayande fusnde, ɗemngal am ɗon takko nder hunduko am. A walliniyam nder mbulwuldi bana mayɗo, moɓre halluɓe ɗon taari am, ɓe ɗon ɓiɗɗotira dow am bana dawaaɗi. Ɓe ɗon nauna juuɗe am e kosɗe am. En daro seɗɗa, on famɓe ko annabi Dawda windi dow ko larani almasihu bakin duuɓi ujunere hidde ko wara dow duniyaaru nduna. O wi'i, moɓre halluɓe ɗon taari am, ɓe ɗon ɓiɗɗotira dow am bana dawaaɗi. Ɓe ɗon nauna juuɗe am e kosɗe am. Be boliɗe ɗe Dawda fillakeno ɓiɓɓe Adamu tammino wurɗititgo juuɗe e kosɗe almasihu, wato ɓe tammino bilugo mo dow gafangal. Ɗume woni dalila man? Ngam ɗume annabi Dawda windi nder jabura no yimɓe halluɓe tammino wurɗititgo juuɗe e kosɗe almasihu? Ngam ɗume almasihu tammino mayugo mayde nawde masin? Ngam ɗume Allah duganino yimɓe ngam ɓe mbara dimɗinowo ceniɗo mo o neli? Wolde Allah ɗon famtina en ngam ɗumejum. Sei dimɗinowo o yara bone nawɗo e maya mayde hullinde ngam o wawa hoccugo battudi meɗen e o jaɓa kiita Allah battudi men. Nde ngenaari hakke ɗum mayde e kiita mum woni yiite duminge, sei to almasihu mettake no yangada yiite daganinge en enen hakke en. Allah nder moƴƴere muɗum yiɗino neldugo dimɗinowo laɓɗo digam hakke fuu, ngam mo ɓuso boneji mawɗi e o maya battudi men. Bana ni kadi Allah be joɗago nder adilare mum wawi maɓɓitugo ngam ɓiɓɓe Adamu lawol yafuye hakkeji e dammugal hedi ngendam ndumiɗam. Almasihu wari nder duniyaru ngam jaɓango en kiita Allah kandan ka en no dalila hakke meɗen. Ɗum sabida mayde almasihu gongajo Allah kolniɗo wawi larugo bana holniɓe kala ɓen nuɗɗinɓe mo. ko annabi dawda windi darandum mayde almasihu laati kaydiniɗum masin numteɗum bakin duuɓi ujunere hidde ko almasihu daye dawda windino be tokkidirki bana noyi almasihu tammiri yarugo bone to gafangal herɓe gafimo tema hani paamen e ciftoren ɗum roma en ɓen bangini haala ɓilugo goɗɗo dow gafangal irin kiita ka ka ewnotoren gafeki be nasarare amma nde dawda wolwani ɗum nder jabura ummatore roma walano tawon e wala ko goto meɗi nanugo haala irin ko nandi be barol ngol wato be ɓilugo mo dow gafangal amma Allah waɗi habaru larandu mayde almasihu dow gafangal nder hakkilo dawda e Allah yerɓinomo ngam o winda nder jabura ngam ha gonɗinen mayde almasihu dow gafangal laatake no nder taskara Allah ngam hisnugo yangada kandanka en sabida hakke men gonga gonka nder fasluwol ngol laati laɓka e hani ngatanen ɗum hakkilo amma woodi yimɓe ɓe jaɓata habaruwol Allah ngol ha hande woodi yeddanɓe ko annabi dawda windi nder jabura dow haala liyaki almasihu ɓe ɗon mbiya Allah jaɓata sam no almasihu maako maaya mayde toskare e nawde amma wolwanɓe bana ni anda bindi annabo en na taskara Allah ngam kisdam hakke en bo ya sobiraɓe aine ta coye andugo lawol kisdam hikma wolof en ɗo wiya hidde ko kirlitoɗa soynde andal mbarima timmi e wolde Allah ɗon wiya kadi noye noy en kisrata to en ɗon geɓi kisdam mawɗam ɗam kubar mayde almasihu dow leggal gafangal halkanɓe ɗon dara ɗum bana fatare amma enen hisnaɓe en andi ɗum bawre Allah en tokkitino jande men jonta dow ko dawda windi ko larani ɓillaji mayde almasihu ha dow gafangal en ɗon nana ko almasihu wiyata ya Allah am ya Allah am ngam ɗume accuɗami ko moe yi'iyam jalatam dimbano hoore mum seyorto sarru am ɓe mbiyatam na a ɓaari jawmirawo koni o hisnatama to o yiɗima koni o wallatama sembe am jinni majji bana ndiyam ndufaɗam ha lesdi yi'e am fuu pisti ɓernde am ɓolwi nder reedu am bana taari kondondol am yoori bana fayande fusnde ɗemgal am ɗon takko nder hunduko am a walliniyam nder mbulwuldi bana mayɗo moɓre halluɓe ɗon taariyam ɓe ɗo ɓiɗɗotira dow am bana dawaaɗi ɓe ɗon nawna juuɗe am e koste am mi fooyi mi waawan limugo yi'e am fuu konnenam ɗon purtanmi gite ɓe ɗon cenda limceemo hakkunde maɓɓe ɓe ɗon piya caca haa ɓe ngi'a mo heɓata ngapalewol am be boliɗe ɗe dawda ɗon no fillo kadi ɓen waafannoɓe almasihu dow gafangal tammino huɗugo mo jancugo mo e sendugo lumce maako be fiyugo caca dow ngapalewol maako e ɗum kanjum man laati bana no o windirno ɗum kalkal duuɓi ujunere ɓaawo nde dawda winduno ɗum nane ko linjila wi'ata dow mayde almasihu bindi ɗon mbiya ɓe ɓilimo dow leggal gafangal ɓe cendini limce maako hakkunde maɓɓe be fiyugo caca nden ɓe njooɗi ton ɓe aynimo caaliɓe ton ngiili koye muɗumen jancimo mbi'i hisnu hoore ma le to laatake a ɓiɗɗo Allah jippale leggal gafangal mawɓe limanene modiɓɓe dawroɓe lesdi jancimo mbi'i o hisni yimɓe feere o wawata hisnugo hoore maako o laamiɗo israila na sey o jippo gafangal ha en nuɗɗinamo oɗon hooli Allah o wi'i o ɓiɗɗo Allah boɗɗum sey en dara to Allah yiɗi hisnugo mo jonta linjila ɗon lornana en bana noye bolle annabi dawda kiɓɓiri en nannoɓe bo no dawda fillake almasihu ɗomdan e o tammi yarugo bone ɗuɗɗo na fodde ɓandu tan amma non bo nder nafsu e ruhu mako. Ngam majum almasihu woki her ayare artunde. Ya Allah am, ngam dume accudami, eto njangi linjila, on daran dum fu dum sala keno kalkal bana Dawda fillori norum der gimol ngol. Ngam dume almasihu woki no do gafangan. Ya Allah am, ngam dume accudami, ngam Allah lati chenido, e wawata munyan go hakke, Allah behore mum, wudinino almasihu gafara do gafangal, e o sendirino e mako, ngam Allah yowino mo kita hakke jimenfu, ngam majum bindidon bia, almasihu waray hakke sam, amma Allah yowi hakke jimenfu do mako, ngam hakke ben yerdu ye Allah ander kautal be almasihu. Amma mangtore wo dani Allah, annabi Dawda filla keno hunde fere fahinder jabura ne hani pamen. Hander faslu wal sapwe jegol, Dawda don wol wadu almasihu bewi ugo. Ngam achata kam ha jungo wade, achata kullo manyola ander ngaska, asapintam lawol ngendam, sayo duungo keban mi hamada, jungo ma hokatam welweloji dumidi. Hatto, Dawda don no filo no Allah mari anniya ummitin go almasihu diga yenande. Ha kala ko moy nuddindo mo heba yedugo ha foroy be mako der senare Allah. Banani kadi linjila don andinano. Almasihu mai ngam dalila hakkeji men banano winda der defte. Be uwimo nyande tatabre Allah ummitinimo diga maide banano winda der defte. Dawda filla keno ba ummitine ki almasihu, Alla enkinan numo ha asama etammi wiugo mo, o jodo ha nyamo mako, ha yotto nyandende o lortoto ngam hitago ummatoje dunia fu. Numkanjum Dawda windi inder faslu ol temere esapo, hermago le ndon janga, jaumira o wolwani jaumam, joda ha nyamo am, ha mi wallina konne enma leskosdema. Hati mode jabura no gase didi, Dawda windi, yimbe duniaru fuu chiftoran jaumirao diga kota yufube lortoto hamako, aslimape fuu chujidananmo. Bipe etani rawe kuwanan jaumirao, yimbe andinan bikoi murumen hala mako, bembian yiderende siwa danyego, jaumirao hisni yimbe mum, amina. Be kalima jidi, di o huwi, o timiti niri jabura. Banne almasihu tamino huugo, o tamino hipingu kalako alla ina nino adamu ya huwawu doko lara ni dimdino o tamino do warugo hisnabe. Kambe edaygol mape, digamkita kandan kabe sabida hake mape. Be maide mako hado gafangal, almasihu tamino hipingu li aki dabaji yidi viugo. Maide almasihu tammino bo hebbitingo alama jawgel kirsetengel nyande julde lay haaji. Bana jawdiri kirsandi mbattudi bi Ibrahima, dimdino bo wari mayi mbattudi men. Dum woni kubaruwol belngol ngol Allah ngam dunia, almasihu mayi mbattudi men. Nuddinemo e on kisan kita Allah, lawol kisndam don mabbiti ngam kala ben nuddinbe ngol fu, ngam majum kadi, Hiddeko maya, almasihu woki, dumfudum timidi. Ngam ohuwi, e Allah bo tabitinino liaki almasihu latino timiditki be ummitin gumochaka maybe nyande tatabre. Entami laru godumpadbe tokindirki wakati to endone ekito linjira. Digado hato, enchiftor dumdo, dubi ujinere hiddeko almasihu danye. Annabi Dawda filla keno hakke entamino wurditit go jude e koste almasihu. Etange jitenma dalila maide almasihu naonde. O mai ngam modon, ngam am, ngam hakke enfu. Komo inutini bito o halkata, amma o heban gendam dumidam. Almasihu dunganake, haimbe hallube, ngam mburdita jude e koste mako sabida yide. Hugo muyo Allah esabida yide mako maunde ngam modon e ngam am. Nane ko Yesu almasihu wietander linjila. mi hokkan yonki am haa mi hoositaki fahin, walaa mo hoosata yonki am, mi hokkan ki be anniya am, mi woodi baawɗe hokkugo ki, mi woodi baawɗe hoositugo ki bo, bana non kuuranmi be umroore baabiraawo am. Soobiraaɓe, on ɗon getta Allah na, on ɗon manta mo na, ngam on nuli Almasiihu haa hisna on diga hakke mon? Bindi ceniiɗi ɗon mbi'a, ngam Almasiihu be hoore mum yari bone ngam mooɗon, Almasiihu be hoore muɗum roondi hakkeeji meeɗen haa ɓanndu muɗum dow leggal gaafaangal, ngam haa en laato maayɓe hedi hakke, ammaa yeeɗɓe hedi mbooɗeenga. Yeesu wi'i, Allah acci mo o maaya ngam daliila aybeeji men, o ummitini mo boo ngam haa en keɓa yerduye maako. Ko moye nuɗɗini ɓiɗɗo o halkata, ammaa o heɓan ngeendam nduumiiɗam. Yaa heɗitooɓe, Allah wallu en ngam faamugo ko njannguɗen hannde fuu. Useko mon ɓe waatango amin hakkilo, to Allah muuyi nder siriya men yeeso haa en tokkitinan be janngugo bolle annabo'en, en puɗɗan janngugo taariha bi Dawuda, annabi Suleyman. To on mari jami dow ko ekkitiiɗen hannde, on mbaawan windango min haa laawol goongaaku be pekaran Trua Marwa Cameron. Miɗon lornita ɗum, laawol goongaaku be pekaran Trua Marwa Cameron. Allah barkiɗin on, e o waɗa mbaawon numtugo be hakkilo boliide Almasiihu binndaade be junngo Dawuda nder defte Jabuura diga mboyma. Ɓe ɗon nawna juuɗe am e kosɗe am.